si si wanapenda kupen chibi
chibi.
Yeah, tell mommy, tell daddy and everybody, kwa leo una fear in my room. Baby don't fear, fear, fear anybody. Uza vilishi tuwa
kiki ya uki.
Sema soke siduwe wajumba. Katoto si makini endo nunda. Ye akini batunda ni taritunga. Nega zeba
Oda masaki to my sitting. Toto kadata na chafia street king. Sita munga kola seki daka sing sing. Nimpeleke kokosi anapenda swing swing.
Kuna mitumba, alafu bebe rembe ibebe na dunda. Yama minye Mungu anajua kuumba. Nikifanya masiana tauza nyumba.
Moda,
boda masa kitu my sitting. Toto kadata na chafla street king. Ida mwonga kola siya kitaka sing sing. Nipeleke koko siya napenda swing swing.
Owe, owe, owe.
Baby no fear nobody.
Kuna mitumba, alafu bebe rembe ibebe na dunda.
Katoto si makini endo nunda. Je akini batunda ni taritunga.
Shhh,
come again.